This is part one, the introductory rites, pages 500 to 501.
Ki te ingoa o te matua, o te tamai te o te wairua tapu. Kia tau iho, kia koutou katoa, te mana tapu o tō tātou ariki o he hukaraiti. Me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu.